shushin sala ne chipoe Biai sule chalo chesu konjo kongaya Amalanda no kuilishanya Uvupina no kuulilwa Vile pongo mokange mfula Pakulaya Ama tondonga nyoya lilembwa Pafin sofia wakalamba Imisepela abai chene fitekwa Mwe makufi yandi mwinenuka Mwe mutima wandi nobe salapuka Mwandashi nemi pashi yako wela Tetifichi mfye lesa uwameo Tetifichi mfye lesa uwamilalo Imimana masabi fiaba mbwe umufu Ponce wanyanta imiti namane mpanga umutata kuya Amabwena yominta pendwa na babo mfili bumba Telo bunonshi wabafye pamapepala Infula kwena Aloka umutende twimba pofie pefie Elo tushala pofie nechi zungumu kanwa Mwe makufi yandi mwinenuka Mwe mutima wandi mnove salapuka Mwandashi nemi pashi yako wela Tetifichi mfye lesa uwamweo Tetifichi mfye lesa uwamilalo Ukupepa kwena tulapepa no kufunga Nipamushi ama sambili lona yo nileka leka Ukubomba nako tulabomba Ngabasha nabakabalwe Uluchelo akasuba elio nobushiku Bushe ninkande Ayachepa Na chuchuti kamwe tata Jeveniko Mwe makufi Yandi Mwinenuka Mwe mutima Wandi nobe salapuka Fimwandashi Pashi yako wela Tetifichi mfye Lesa uwamweo Tetifichi mfye Lesa uwamilalo Mwe makufi Yandi mwinenuka Mwe mutima wandi nobe salapuka Fimwandashi nemi pashi yako wela Tetifichi mfye lesa uwamweo Tetifichi mfye lesa uwamilalo